dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo kandi mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadukurikiye ku ijwi ry'Amerika dusangira ijambo yacu kuri uyu munsi iracyari ku ngingo y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda muri uyu mwaka w'2024 ibyavuye mu matora by'agateganyo bigaragaza ko umukandida watanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi yatsinze ku bwiganze murabyumva mu ijwi rya Madamu Oda Gasinzigwa ukuriye komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda
Kagame Paul 99 n'ibice 15% Habineza Frank 0.53% Mpayimana Philippe 0.32%
Akimara gutangaza ibyavuye mu matora by'agateganyo abakandida bahatanaga buri umwe yagize icyo atangaza cyanashimira bamushyigikiye duhere kuri Perezida Paul Kagame
mwatoye neza makanya gato nagira ngo mbanze nshimire abo turi kumwe hano ari vice chairman wa RPF secretary general wa RPF na muri cyankwano mu buyobozi bwa RPF hanyuma hano turi kumwe nabahagarariye imitwe ya politiki dufatanije na RPF hano mu Rwanda nagira ngo mubankara amashyi tubashimire muri amurari amajwi huziyemo RPF n'ayabo dufatanije abamvuga nagira ngo mbashimire mwese abari hano kwarondetse abari hano ni bake nabashoboye kuza ariko ndahera kuri mwe mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose ndetse ikibanze mwabaye hafi cyane mu gucurubanza urunguru twabwirwaga
Ku ruhande rwa Bwana Frank Habineza ho mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije nawe yagize icyo abwira abayoboke be ahereye ku gukeza Bwana Kagame umutsinzi ubugira kabiri.
Ndagutangaza ko tubyakiriye kandi ko uhaye ishimwe cyangwa se felicitation ko bimaze kugaragaza ko nyakubahwa Kagame Paul abonye amajwi menshi kuturusha so tumuhaye felicitation. Murakoze cyane.
Umukandida wigenga muri aya matora Bwana Philippe Mpayimana nawe nyuma yo gutsindwa yagize icyo atangaza ku byavuye mu matora
bimwe mu byanzanye muri politike no kugira ngo umurimo wa politike uveho igisebo wahoranye wagize mu Rwanda aho umuntu atagomba kugira inabi ahubwo igihe wifuriza neza abaturage ugomba guhorana n'umutima mwiza niyo mpamvu amanota ngize nubwo ari make nta kintu bimpinduyeho ku rukundo mfite igihugu cyanjye abantoye n'abatantoye icyo nzirikana nuko twese turi abanyarwanda ibyo bakoze byose bari bafite impamvu tuzaguma twubaka igihugu hamwe kuko hari icyo abanyarwanda bashaka kugeraho icyo cyo kiriho kiragenda kigaragara igihe bizaba ngombwa bategereje gushyiraho ubuyobozi bushyashya umuyobozi usimbura uriho ntibazirigwe bagira impungenge twarabyerekanye bihagije nibarebera mu manota bashobora kugira ngo nta wundi munyarwanda ushoboye uhari icyo nifuza nuko igihe cyose bazansaba baba abazaba bandushije amajwi baba n'abaturage ubwabo bazaba bahisemo mu bundi buryo jyewe nzaharanira igihe cyose kwerekana icyo nshoboye mu gukorera igihugu cyacu.
Perezida Kagame agiye gutegeka u Rwanda muri manda ya kane y'imyaka itanu. Ari kuri uyu mwanya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Itegeko nshinga ry'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rimwemerera gutegeka kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane. Muri iki kiganiro turabana n'ingeri zitandukanye, turumva abaturage batoye indorerezi mpuzamahanga zakurikiranye imigendekere y'amatora, abatavuga rumwe n'ubutegetsi icyo bavuga kuri aya matora. Turabazanira kandi umwe mu bakandida bitabiriye aya matora, arasubiza kubivugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Turanumva iki impirimbanyi za politiki zivuga kuri aya matora. Kuri mikoro muracyari kumwe na Akabagira Ubusa, mbahaye ikaze. Dukomereje ku masite y'itora.
Witwa nde?
Yitwa Kirezi Salo.
Ufite imyaka ingahe?
Imyaka 23.
Nubwa kangahe urabutoye?
Ubwa mbere.
Uriyumva ute mbere yuko ujya gutora?
Numva ari ibintu birenze, numvaga bimunsi utazajya aho nawe njya gutora.
Kubera iki wabyumva gutyo?
Kubera yuko igihe cyose bajyaga gutora twe tutarageza imyaka, bakavuga ati mwebwe muzatora ubutangiye, numvaga nzara nakiriho, niyo mpamvu nishimye.
Nitwa Hakizimana Jean Pierre.
Uri mu bambere batoye, uriyumva ute ku mutima?
Ndumva meze neza kuko hari umusanzu ntanze kuri demokarasi. Iyo umuntu abashe kwitorera umuyobozi ahisemo, aba ari ibintu byiza, numva ari ibintu byiza ku gihugu.
Imyaka ingahe?
Mfite imyaka 33.
Nubwa kangahe warutoye?
Inshuro ya kabiri ntore.
Ni icyemezo wumvise wifatiye kuri wowe?
Ni icyemezo nifatiye, nta wampatiye, urareba nazindutse kugira ngo ntore mu bambere, ntange umusanzu wanjye ku gihugu cyacu.
Nitwa Uwineza Aline, ntuye mu mudugudu wa Mariza, murenge wa Kimironko, akagari ka Bibare.
Ikibazo nagiye mbaza na bagenzi bawe, gutora ni icyemezo wifatiye kikuvuye ku mutima?
Cyane ahubwo ni uko numvaga mu gitondo cya kane ari bube uwa mbere, ariko byabaye ngombwa ko bantanga, ariko ndishimye kuba numva ntoye, numva ntuje.
Nubwo gutora ari ibanga, utoye ushingiye ku kintu?
Ibyo dukorera ni byinshi, umva ntoye azangira akamaro kanini cyane, ndetse n'abandi Banyarwanda bose.
Indorerezi mpuzamahanga zakurikiranye amatora muri rusange zemeje ko yagenze neza. Muri raporo y'agateganyo bakoze, abaturuka mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba bari bahagarariwe na Bwana David Maraga. Uyu yahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga muri Kenya.
Look, on the issue of the numbers, East African community didn't have the capacity to have observers in every room.
Kijyanye n'imibare, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ntiwari ufite ubushobozi bwo kugira indorerezi muri buri cyumba kugira ngo babashe kubarura imibare. Rero ntacyo dufite twavuga ku mibare n'amajanisha, kubera gusa ko tudafite ubushobozi bwo kuyigenzura. Amatora yagenze neza mu mahoro cyane, mu by'ukuri namwe mu matora meza nabonye by'umwihariko ku munsi w'itora byari byiza cyane. No muri raporo yacu twabigarutseho, no muri raporo ya nyuma imitegurire yari ntagereranywa. Murabizi ko nta matora yaba ameze ijana ku ijana, utunenge dutoya hirya no hino, ariko tutagize icyo dutwaye twaragaragajwe, kandi tuzongera tugaragazwe no muri raporo ya nyuma. Kandi nizeye ko komisiyo y'amatora izadukosora ngo tudateze ikibazo. Umutekano n'imitegurire, twagiye tubona amatora muri bimwe mu bice yabaga ari akavuyo, abantu basakuza, yewe no ku masite y'itora ku munsi w'itora. Ibyo ntibyabaye hano rwose. Kandi abantu banjye bampaga amakuru kuva ku masite yose y'itora ko nta babyinaga, ko nta rusaku muri rusange rwari ruhari, kandi byari byiza cyane. Hari utunenge duke twagaragaje, urugero hari amasite y'itora yabaga ari hejuru muri etaje, hanyuma abafite ubumuga birumvikana bagorwaga no kuzamuka hejuru. Kandi hafi ya hose muri ayo masite twamenye ko babyitayeho, abafite ubumuga bagashobora kubajyana mu bindi byumba byo hasi bagafashwa. Imbogamizi ku matora yo mu Rwanda, kimwe mu byo tuzasaba ni ukugira uburyo bwo gutumatumanaho mu Cyongereza. Twahuye n'ikibazo cyo kumvikana n'abategetsi mu kuri bitari ikibazo cyabo, ariko bizagenda biza. Bakeneye abategetsi bayobora amatora baganira mu Cyongereza. Iminsi 22 murabizi ntihagije abakandida mu gihe cyo kwiyamamaza kwabo. Murabizi ko hano iki gihugu kigira uturere 30. Ntushobora kujya muri za mitingi mu turere 2 cyangwa 3 umunsi umwe. Twabibwiwe n'abandi bakandida bahuye n'ako kabazo mu kwiyamamaza kwabo.
Uwezi kwenda kwa mikutano kwa district 2-3. Tulielezewa na candidates wengine watipata shida kidogo ya kufanya kampeni.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika. Turi ku ngingo y'amatora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka mu Rwanda 2024. Turarebera hamwe ibyayavuyemo by'agateganyo bitavugwaho rumwe. Muracyumva ehubagira ubusa. Maître Bernard Ntaganda, perezida fondateri w'ishyaka PS Imberakuri, ryacitsemo ibice, nawe yatangaje uko yakiriye iby'aya matora.
Uko nabyakiriye ni bisanzwe, nk'uko mpora mbivuga mu matangazo. Kuva Perezida Paul Kagame yakwiyamamiriza kuri mwanya wa Perezida wa Repubulika, yagiye abona amajwi nk'ariya, kandi koko biranumvikanye. Noneho niba yiyamamaje n'udukandida 2, urumva utwo dukandida 2 tugomba kubona amajwi angahe? N'ayo ngayo nyine atageze ku 10. Kandi abo ngabo birumvikana nibyo bahisemo. Bahisemo politiki yo guca inkuru, bahitamo politiki yo gukubitwa, yo guca inkoro no kugira gutera n'ibindi. Abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo gucinya inkoro warangiza bakagucinya urushyi, nibyo bahisemo.
Uravuga bande?
Ndavuga tuya dukanda 2 tutashoboye kubona amajwi n'ijwi 1%. Frank Habineza na Mpayimana Philippe.
Ariko Bwana Ntaganda Bernard, mushobora gukoresha imvugo nyayo yubaha abandi, kwita abantu utuntu ntabwo ari imvugo yemewe nakwemerera gukoresha hano ku ijwi ry'Amerika.
Ariko rero impamvu nabivuze ni impamvu za politiki. None se ni ugusubiza uwise abandi utugore dutoya, kandi akiyamamazanya n'abakandida badashobora kugira ijwi na rimwe. Abo rero muri politiki tubita udukandida, ndumva nta gupfobya kurimo. None se koko abantu bitwa abanyapolitike baraterana ari 2 ntibagiriye 1%? Muri politiki Bwana Venuste rwose ni udukandida, ntabwo ari kubapfobya. Ndavuga ibifatika kandi bifite ibimenyetso.
Ariko se ko perezida wa Repubulika Paul Kagame abona ariya majwi, uravuga uti si ubwa mbere kandi yiyamamazanye n'abantu badafite ingufu, none se niba abanyarwanda barahisemo bagatora uzifite, wowe hari ikibazo ubibonamo?
Ntabwo abanyarwanda ariyo bahisemo, tuzi politiki ya FPR ko ari politiki y'iterabwoba. None se niba warakurikiye buriya babona hari kwiyamamaza cyangwa perezida Repubulika asaga nk'aho ari umutware w'ingabo wagiye kureba ingabo,
none
ukongera ashagawe n'abasirikare ba polisi niya n'iterabwoba, ntabwo ari kwiyamamaza.
None se hari umuturage wakubitiwe kujya kwamamaza perezida wa Repubulika?
Yo Bwana Venuste, ngira ngo wenda nuko abanyamakuru mukunda kwibariza, niba se abantu babyukijwe 9 PM hanyuma bagategereza umuntu uza gukoresha mitingi 9 PM umunsi wose abantu bandamye, urumva wabyita iki? Iyo ni iterabwoba no kwica abanyarwanda urubozo.
Ariko nagira ngo tugaruke nanone kuri icyo kintu waruvuze cy'abaturage. Njye nakurikiye mitingi hafi ya zose zabaye mu Rwanda ku bakandida hafi ya bose, nabonye abaturage bagiye kwakira perezida Paul Kagame ishimye, bamubyinira, bamuririmbira, babaga babihatiwe.
Erega ibyo ngibyo bivuga kubera ko uri mu mahanga, uri i Burayi. Njye ndabikubwira nk'umuntu uri mu Rwanda ubona ibikorerwa mu Rwanda, nawe ko yagize ariya majwi ahubwo binateye isoni. Kandi nanone twongeye tubishimangire, niyo perezida Kagame yarahisemo kwiyamamazanya n'abaya bakandida, wenda nongere mbyoroshye tuvuge ko ari abasemanziki, n'ariya majwi bagombaga kubona. Ahubwo nkeka ko ibintu biri kuba mu Rwanda muri amatora ni ibintu biteye isoni. Nayo mpamvu navuze ni Perezida wa Repubulika iyo ntsinzi yabonye ni intsinzi itagira ikuzo, kubera ko yiyamamazanyije n'udukandida dushobora kugira nibura amajwi ijwi rimwe ku ijana ari abakandida babiri. Biteye isoni ngurwo u Rwanda rwa FPR, ngurwo u Rwanda rwa Perezida Paul Kagame.
Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS imbere kuri, ndagushimye cyane kubw'aka kanya ha ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Bwana Jean-Yves.
Ijwi rya Amerika ryanahaye ijambo Bwana Frank Habineza nyuma yo gutsindwa muri aya matora. Muri make aravuga ko ibyo bari biteze mbere y'amatora byabaye ikinyuranyo.
Nk'uko mbabibonye twari twiteze byinshi, twari twakoze deklarasiyo kugira ngo mu gitondo tujya gutora twizere ko turi butsinde kuri 55% mu matora ya Repubulika, ndetse n'aya badepite twizere ko tuzabona mu matora ya 2020. Ariko nyine ibyavuye mu mabaruwa y'amajwi byagaragaje ukundi twayabyakirije, kandi twatanze n'ishimwe ku watsinzwe ari Perezida Paul Kagame bamuhaye ishimwe.
N'ubugira kabiri mutabasha kugeza kuri 1% kuri aya matora y'umukuru w'igihugu. Bwana Frank Habineza, urugendo rwanyu muri politiki ntabwo bishobora kubaca intege.
Urebesheje amaso y'umubiri uvuga ko ikintu ariko urebesheje amaso y'umwuka wabona ko irimo kugenda biba byiza kurushaho, kuko ushobora rifite kugira ngo ibihumbi abantu bari n'iyo 30 bwabaye 24 ndavuga yuko ushobora kujya kuri 20 ndabe unageze kuri 25 ubona ko gase gake kagenda kazamuka. Ariko icyo cy'abajumwa bacyo gikomeye cyane ni uko twashoboye kuza mu gihugu cyose, twashoboye gutangira imigambi yacu ku Rwanda bose, kandi aho twakiye hose batugaragaje ko babyishimiye. Abantu barishimye, bavuye mu mazu yabo bajya ku muhanda, bava mu maduka yabo baza kuri site. Naho twagize ibibazo za Ngoma na Rulindo n'ubundi bamaze, nabo twashoboye kubonaho bakeya batuza, ariko kandi ntabwo yabuze ko abantu babitora. Navuga yuko kandi itangazamakuru ryagaragaje akazi kabo ryakoze mu kinyamwuga. Iyo navuga yuko amajwi yego twari tuyashaka cyane, ariko ubutumwa bwacu bwagiye kure kandi yabyirutsa Abanyarwanda. Ni cyo gikomeye cyane
byose. Hanyuma se mwavuga ko mu rugendo rwanyu muri kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ku nshuro ya kabiri mukaba mugize ariya majwi, musaruyemo iki mu yandi magambo, mu magambo make?
Dusaruye ibyo nari mubwiye mu kanya yuko ubutumwa bwacu bwageze kure, kw'abaturage batwumvise n'umushinga wa n'imigambi yacu, kandi ikomeye ku kintu cyose ni uko bagenda bamenya ko tubifuriza ibyiza, tubifuriza ineza, cyane ko ndihaze neza nk'abambifuriza ineza n'ibyiza barabibonye, ndetse twasobanuye n'akagoma kiri cyo, kandi twose twabarinze ko bifite kuba akagoma.
Kagoma uravuga iki?
Kurishoza, kureba kure, ibyo byose niyo kagoma nyine.
Bwana Frank Habineza, hanyuma abantu wenda bashoboraga kuba bavuga bati yaba Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, ndetse na Bwana Philippe Mpayimana umukandida wigenga, bari bameze nk'udukingirizo bagiraga ngo bafashe Perezida Kagame kwiyamamaza. Abo ngabo wababwira iki?
Nabwira ko bazaza nabo bakagerageza, bagerageza barebe ko politiki imeze, bagerageza ibiyamamaza barebe niba babura n'umuntu umwaza kubapfukira. Urumva biroroshye cyane umuntu yari hanze kwivuga ibyo ashaka, ariko umuntu aje kuri kefu biyamamaze barebe niba bashobora no kubonana na zero n'igice cumi ku isi, bavuge ko bishobora ko ibintu byoroshye cyane. Naribyoroshye rwose, twebwe turi ishyaka rimaze imyaka 15 dufite ibigwi, twakoze akazi gakomeye cyane, naho tugeze ntabwo biba byoroshye, ariko twakomeje na n'ubu turakomeje. Ariko nawe ubandi bashaka kuza rwose ubwo n'abakaribu bazi rwose niba bashaka dufatanye cyangwa se bagenzi bakore nabo. Politiki nyine ni urugendo rukomeye cyane, kandi nk'uko babibonye hari byinshi bikenerwa, ntabwo ari amagambo gusa, akenerwa byinshi kugira ngo umuntu ashobore no kwiyamamaza. Turuvuga ngo twebwe nk'abakinnyi b'imipira cyangwa indi mikino tukwemera yuko umuntu akina ashobora gutsindwa, ashobora no gutsinda, ibigero byiteze. Ariko politiki ni inzira ndende, abavuga baravuga ariko mu bikorwa biratandukanye.
Hanyuma waruvuze uti murakomeje no kuvuga ngo na 2029 bakwitegereye
rwose turaharira 2029 turaharira ntabwo tuzaba muri politiki ngo tukangwa na za zero zero zidatsinda uyu munsi nabonye zero n'icyo bitanye yiyongereye ubushize ntabwo ari nabonye ubutaha tuzagira andi meza menshi cyane kandi hari n'abandi bayamamaje za Senegal inshuro zingahe baratsinda no muri Zambia baratsinze ntayo gucikika
hari ikindi mwumva tutababajije mwagombye kuba mwongera kuri iki kiganiro tugiranye
Nicyo nasaba nuko Abanyarwanda tugomba kwakira ibyavuye matora kuko ubuzima bw'igihugu nabwo bukurikira ku matora matora ni inzira imwe ya demokarasi ariko demokarasi ntibigenewe habamo byinshi bikenewe kugira ngo demokarasi ikomeze ishimangire si iyo ni inzira imwe tuba twakoze ariko kugira ngo demokarasi igakomeje twakoraga n'ishyaka zabwo tugakoresha protokole y'ubuvuzi bw'abanyarwanda ibyo twababwiraga ko tuzabiharanira kugira ngo dukemuke tuba bidakunze ko tubikema nka repubulika ariko mu bundi buryo dufite mu zindi nzego turimo abari mu nteko ishinzwe dushyikirijwe mu nteko tuzabikora mu nteko n'ahandi hose tuzabona amahirwe bwo gukora ubundi banyarwanda tuzabukomeza
twerekeza ku musozo muri iki kiganiro dusangira ijambo reka twumve iki impirimbanyi mu bya politiki zivuga kuri aya matora bwana Emmanuel Mwiseneza ni umunyarwanda uba i Paris mu Bufaransa
ntacyadutunguye ndetse n'abanyirubwite barabyivugiye ko ndetse atari amatora ahubwo ari ubukwe ubwo rero ubukwe bwatashye neza niko twabibonye
aho ngaho kuvuga ngo amatora ni ubukwe n'abantu ku giti cyabo ntabwo ari ubutegetsi bubyita ubukwe
n'abantu ku giti cyabo ariko abantu nyine b'abayoboke b'ishyaka FPR ku butegetsi kandi benshi n'ubusumwa yabuze si babiri ariko nanone uretse no kubivuga icyagiye kigaragara mu itegurwa ryabo wabonye ko ahantu hose Kagame yagiye yiyamamaza haba ikintu rwose ibirori birori bihambaye ubona ko byatwaye amafaranga menshi y'igihugu nabyo ndetse bitari ikindi kibazo bidutera ariko ubwo wenda tsinda baturi bubigereho hari ukuntu umuntu yanabyibazaho ayo mafaranga nibwo ari ay'igihugu cyane bari umukandida ariko wabonye ko nyine ari ibirori byitabirwa abahanzi bose abantu bose bazwi aho mu gihugu mu myidagaduro muri sinema mu ndirimbo bose ubona bari inyuma y'umukandida umwe ukibaza abandi bakandida ahubwo icyo bari gukora kikakuyobera kwepino na igihugu cyose kiri nyuma y'umuntu umwe koko rero ukabona inka ko mwe mukwe bwatashye ahantu muri village ubuko nyine bwatashye abantu bose batahu ubukwe muri village urumva ko nta muntu wasigara mu rugo harabaye ubukwe muri village bityo rero koko ugasanga bimeze nk'ubukwe nk'umuntu wa yateguye ubukwe abantu bakamutwerera agatumira village yose ikamutaraye kuko agatumira ibikomezwa byose byo mu karere byo muri iyo village niba ari ubwabereye bikaba ubwo rero ariko politiko mu cyo twabibonyemo ni uko nyine cyahindutse kuva mu myaka irindwi ishize ukaba rero wakwibaza uti ni gute mu kinyejana cya 2021 umukandida mu gihugu kivuga ko kirimo amashyaka menshi agenda akagira amajwi 90 arenze 99% ni ukuvuga ko ari ibintu bibiri bishoboka uwo muntu arakunzwe cyane mbese nigeze no kujya numva abantu bagereranyaga yenda n'umwana w'imana ariko umwana w'imana uretse ko atakunzwe cyane igihe yageraga ku isi cyangwa se ni ukuvuga ngo hari izindi ngufu zibazakoreshejwe kugira ngo ayo majwi aboneke badatoye bakuye ku mutima wabo uko rero twebwe tubona ko bidashoboka ko abanyarwanda bashobora gutora umuntu kuri ariya majwi niyo bamukunda gute ntihabura n'10% bavuga bati yenda hari ibyo tutishimiye kuko abantu baritotomba turabyumva biriya byaba byerekana ko abantu barenze 99% bishimiye ibiba mu gihugu babishyigikiye kandi bari inyuma y'umukandida wabo tubona ko biruhije kubyemera
hanyuma se umukandida nk'uwo nguwo nk'uko uvuga uti bishoboke ko yaba akunzwe cyane kuba akunzwe cyane hari icyo byishe
aramutse akunzwe cyane ari ukuri
yego
ntacyo byaba byinshi ubwo byaba bivuga ko ari umukandida nyine ukora neza uteza igihugu imbere ubaha uburenganzira bwabo kriteri zose abantu bashobora kujijiraho umukandida zikaba zuzuye ariko twese ko tubizi kuko situwasiyo ibera mu Rwanda turayikurikira imfungwa za politiki zihari turazikurikira ababujijwe uburenganzira barimo nabo bashaka kwiyamamaza nka Madame Victoire Ingabire ba Maitre Bernard Ntaganda ba Adiane Rwigara n'abandi byose turabikurikira uburenganzira bw'abanyamakuru ndetse harimo n'abagenzi n'abahoze ari bagenzi bawe ba Cyuma Hasani ibyabo urabizi abagerageje kujya ku mashene YouTube byose turabikurikira biriya byose rero mu by'ukuri twe tuba muri bihugu byubahiriza uburenganzira bwa muntu kubahiriza n'icyo guha umuntu ijambo liberté d'expression twebwe tubona ko bitubahirizwa biraruhije kugira ngo twebwe ko abo bantu bose n'imiryango yabo n'inshuti zabo zose kuko mu bwabarenze ari amajwi yabuze kugira ngo bibe 100%. Urumva rero twe kugira ngo tubyemere biraruhije.
Ugeranije ibigwi by'abakandida yaba bwana Paul Kagame watanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi rimaze imyaka 30 ku butegetsi, hakaza bwana Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ishyaka rimaze imyaka 15, hakaza na bwana Philippe Mpayimana warugeze mu Rwanda mu 2017, nawe urumva abo bantu bararutana. Ariko noneho wajya kureba ibigwi byabo bakandida bahanganye na Perezida Kagame ugasanga ntaho bihuriye, kukuba arabo bantu bariyamamaje byarashobokaga ko Perezida Kagame atari butorwe, agatorwa wenda nka 80%, ariko iyo 99% ni igihamya cy'uko n'ubundi abaturage bamukunda. Ibyo ngibyo hari cyo bitwaye.
Oya, erega kibazo ahubwo Kagame niwe wagisubiza. Ni impamvu ki agomba kwemera 99% agize 60% yaba perezida, apfuye kugira 63% yaba perezida, kandi twapfa kubyemera, twapfa kuvuga tuti koko guhangana na Philippe Mpayimana nta kundi byagenda. Ariko ikibazo aho kiri hambere ni uko ki yahisemo aho, kuko bariya bose iriya komisiyo y'amatora iriya NEC ni komisiyo yashyizweho n'ubutegetsi bwa FPR. Natwe twize kuvuga ko dushobora kugira amatora mu Rwanda ari uko iyo komisiyo ihindutse, amashyaka yose yaza mu matora akaba yayigiramo composition yayo ikaba yashyiriweho n'amashyaka yose yaba yiyemeje kujya muri urwo ruhando. Ntabwo rero abantu bo muri FPR aribo bahitamo abakandida bazahangana na perezida n'umukandida wa FPR ngo hanyuma bihitiremo abakandida babona ko bari feble, wenda Frank we yapfa kugerageza. Ariko rega Philippe Mpayimana yabaye mu Bufaransa, ndamuzi uko yaje mu Rwanda n'uko yari yigarukiye muri ushize, yabuze n'abamusigira nyuma bagasa n'abamutumye bati ngwino. Biriya tubyita nyine ni ukumwemerera ngo aherekeze mukandida Kagame ko amatora yitabiriwe n'abantu benshi. Gusa Kagame nawe nta muwagira ngo apfe no kumwitura ati wamperekeje amabare namuhe n'5%. Na Frank nawe mu by'ukuri simpamya ko yatsinda Kagame, ariko Kagame bamutsinda cyangwa batinya ko bamutsinda arabazi, nawe niyo mpamvu yabangiye kubyamamaza. Nese umuntu nka Philippe Mpayimana uvuga ngo natorwa ngo yikina azakora ni uguhindura izina ry'Amavubi, urumva ibyo bintu bishi ari Abanyarwanda bishishikaje koko? Ari amatora yari kuruswa niyo tuba turi nka kera, bo nubwo nari muto yasinigeze ntora, ariko navutse turi mu ishyaka rimwe rya MLN. Habyarimana nawe yagiraga amajwi yenda nkari, ariko yari umukandida umwe rukumbi byari bizwi. Ibyo byaruta aho kuvuga ngo turi abakandida benshi kandi n'abundi abandi utabareka ngo biyamamaze byanyabyo, byarutwa no kuvuga uti ndi umukandida umwe rukumbi ntupfushe ubusa ibintu by'igihugu muri kwiyamamaza cyangwa uri gutegura amatora, bityo bikaba bizwi ko turi mu ishyaka rimwe tukabyemera cyangwa tukinuba.
Ibyo ngibyo ndenga byo kuvuga ngo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yagize amajwi 99% bidakwiye, bo babibumbira mu cyitwa ubudasa bw'abanyarwanda. Ubwo budasa bw'abanyarwanda bubonetse mu Rwanda hari cyo bitwaye?
Erega ubwo budasa bw'abanyarwanda none se cyose ni umunyarwanda Eric Ntiyayuba, kandi hari n'abanyarwanda benshi tuganira babo hanze aho mu gihugu bose bavuga bati ibi natwe ntituba tuzi uko byagenze. Buriya budaserega uko amatora yo mu Rwanda agenda turabizi, ku buryo ari ikintu rwose nibaza uwagisubiza ni Kagame we ku giti cye gusa. Sizi icyo bimumarira kugira 99%. Hari abandi baperezida yenda bafite n'igitugu nk'icyo cyangwa kijya kwegera nabo batorwa, ariko bagapfa kugira nka 63%, kandi ntibabuza kuba perezida.
Ikibazo cya nyuma dusoza, nk'umuntu ukora politiki ariko unayisesengura, ni iki wabona wafata nk'umukoro kuri Perezida Kagame muri imanda y'imyaka 5?
Perezida Kagame sinzi niba nabyita umukoro, ariko icyo namusaba ni uko imyaka amaze ku butegetsi irahagije yanarengeje ya ngombwa, yagombye gukora ku buryo nyuma ye byibura urumva bundi mu mategeko igihe habaga ahinduka ry'itegeko nshinga nyine FPR niyo yabitoze ku buryo ashobora kongera kwiyamamaza no mu yindi myaka 5 iri imbere. Ndi nkawe rero icyo nakora numva ari ugutegura abandi bantu baziyamamaza akarekeraho, kuko ibyo yakoze niba abanyarwanda bamukunda. Ndumva ubundi wakoze neza, uba ufite abantu mukorana bakwigiyeho bashobora no gukomeza ibyo wakoraga, nayo ukoze neza wenyine ariko abo mukorana batabishoboye kubikora ni ukuvuga ko nugenda nyine ibyo wakoze bizahita bigwa mu mazi. Icyo nabona rero kuri Kagame aramutse anyumva, inama namugira ni ukuvuga ati imana niyo yanjye ya nyuma, kandi nyuma y'iyi mana ngiye kureka abanyarwanda noneho batore mu bwisanzure, kuko biriya byose ntabwo tubyemera biba ari komedi.
Ndabashimiye mwese bakunzi badusangira ijambo. Aha niho nsoreje ikiganiro nari nabateguriye kuri uyu munsi. Nshimiye buri wese ku musanzwe mu kiganiro ntirengagije namwe mwadukurikiye. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu. Mwumvaga bagira ubusa, nahuta
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose